Say what?
Podcast ati nini?
Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
My dude, our people. Leo niko right.
Yeah, you guys.
Mimi nimevaa jezi ya timu kubwa in the whole universe including Mars, Jupiter, Saturn and Earth. This is the best team. Hata before to introduce, this is the best team. Nimevaa jezi ya the best team. That's what runs the podcast sasa. Do you refuse?
Do Wakata. I? Debatable. Debatable.
Mm. Eri nyimu kona debate. Welcome back to this another episode of...
Another panga.
Of yeah. Say what podcast? Tati nini?
Say what? We're back bigger and better. Kama team yake.
Finally leo umekubali... Wewe una timu gani Purity?
Ilikuwa temporary, usiringe sana.
Oh, siwezi ringa sana. Mambo ya kuringa siwezi ringa sana. Wewe una honga timu gani?
Mimi swange msewa timu yote.
Musa support. Wewe una Nokia? Kuna honga timu tonga. Niko serious?
Timu Nokia ni gani?
Ilikuja sana number 6 nini la season. Man U, Chelsea, Tottenham, Liverpool nini Nokia.
Hakuna kitu kaiona ni bebo fan.
Ah.
Okay, skia.
Asa ndo nimisi, ozi niamini?
Of course, ozi kuamini. Nda kuamini aje.
Najua ozi niamini, lakini kuna timi ni wongo lakini. Ni wongo lakini. Unaunga timu gani Man U?
Mi usupport timu yenye inashinda.
Ah, najua timu zenye kuna jezi smart.
Zee, kama ni Liverpool na Arsenal inacheza, ile timu yenye itashinda mimi ni wa hiyo team.
Utaki stress.
Mimi sitaki stress. Gani imeshinda basi mimi na support.
Wewe ni wa huyo. Welcome back to another episode. It's your host hapa Man U Die Hard Barry Oscar alongside with timu yenye imeshinda tu.
The fabulous wonderful gorgeous babe, Purity Karanja.
Wewe ndio tuna host na wewe nasikia Purity, nasikia gorgeous, fantabulous. Wewe ni wewe?
Eh, ni mimi in the flesh.
Au tuna mtu mwingine hapa?
Hakuna mtu mwingine.
Anyway.
Ama unafanya
nini? Apewe makofi zake, apewe makofi zake. Welcome back to another episode of Say What podcast.
Welcome back.
Na leo tumekuwa na issue because that before to delay, lazima nikuulize hii swali tukaanza tu. Siku yako yamesongaje?
Shwari.
Bila shari.
Na sukari.
Yangu yamekuwa maridadi. Shusikia maridadi. Maridadi. Kena mevaa jezi ya Man U, ulejua furaha mputo mputo imeingia kwenye moyo kupitia kiwango ya kiasi. Musikia hiyo?
Furaha tele.
Mputo mputo, wanangu measikia tu. Sijui. Sijui nifanye nini. So, leo tunakuongelea kuhusu mapenzi ya safari. Safari mbali. Moja anaishi huku, mwingine anaishi huku. In short, namaanisha nini?
Mapenzi ya safari rally.
Mani, mimi nakwambia sijui. We. Kwani leo umeamkia wapi huko?
Nile ninatusema ati sijui I woke up on the right side of the bed. Bezi,
ajiongelea kuhusu rally. Kitu yote kuhusu rally. Ile rally anavyosha vinyo zimehappen, zimehappen nini nini. Rally, we. Lakini mwana nga rally, rally inakuwa... Ni iko Kenya for the next 5 years I guess, so back at 3 years.
Oh yeah,
back at 3 more years inakaa nice, lakini inakaa kwa crazy. Kule na rally nauliza tu
as this kind of rally.
No, mimi hata siko na this time. Mimi ningetamani ige shift locations.
Iko two place moja last time ilikuwa Naivasha.
Yote mwa tu Naivasha, imagine. Yote. Moving on swiftly.
Moving on. Tukaongelea
kuhusu mapenzi ya mbali.
Mimi nataka kubeba kwa hiyo gari ya rally.
By the way, so naenda speed.
Nene, ni kwenda hiyo adrenaline rush.
Kara, sema hapo adrenaline, utatoa kila kitu hiyo siku. Unjua so naenda for almost 100, wanaenda past speed 100.
Si, nataka kusikia.
Kwa mara. Off-road.
Oh, off-road.
Eh, but nakafan juu hasa na nga wanyama, but hata zizani kama wase uona. Si uona kwa ngana co-driver, hasa angalia ngeta mbele, I guess. Kunola, turn right, sharp corner. Are you serious? As in, wako so much na hari,
Adi awaoni.
Uoni ni vumbi.
Alafu kuna vumbi. Oh.
Kati msa tandra, 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 tandra. Cha. Ya napiga ngatio right. Umsi mgina kwa mapa.
Turn left, turn left.
Angalia nko barabara I guess. Ako kwa mapa hivyo anangalia kimsomea. Turn right, turn left ni wako na mapa nzima. Sabu fukuresi moja weka mapa upside down.
Kiai. Unajua no, right and left hapo. Itazi kwa good co-driver tuanzetu hapo.
Ana tu kwa. On a normal road. Itakuwa ngumu ufikiria kwa rally kwa msitu. Tricky.
Na vumbi na hiyo adrenaline yote. Oh.
Tricky, tricky, tricky. So tunaongelea kuhusu lock. Eh. Okay. Kidogo sema lockdown. Sasa changata lockdown imeingilia wapi?
Lockdown session.
Long distance relationship. Long distance relationship.
Mm.
Mimi naishi huko, wewe unaishi huko. Mbali. Tunapatana almost once a year kama sikukuu. Manuwe na ma Christmas. Mm. What do you think of long distance relationship?
Long distance relationship.
Kwanza long distance relationship ni nini?
Kwa wale ambao hawaelewi. Long distance relationship ni kudate mtu kama wewe uko Isiolo yako Mombasa.
We. Yes ni border. Border,
border versus border versus
borders, border. Borders, borders, so that's border.
Ama hata kuna nyadi udate na different countries ki.
Eh. Asa kama uko ni usiku kuni asubuhi. In long distance, but the long distance in terms of long distance. Mimi na feel kama tuseme Thika Road example, msa kwa Thika mwingine kwa town hiyo ni mbali.
Ah, hiyo si mbali. Sio msapatana, siapo ni convenient.
Long distance ni ile lazima nikuje kwako nikae siku mbili.
Eh, nimechoka juu ya safari.
Oh, bado nasema kama safari yako na buying snacks na kuna mhubiri ndani ya basi. Eh, hiyo hapo unaenda mbali. As in wewe jua kwanza unahisi tunaenda mbali kimaisha. Unaenda mbali kwa hiyo safari. Ukiona mhubiri ameingia anaanza kusoma kitabu sijui nini bado una buy snacks unataka you are traveling, yani ku travel. Unaona?
Nilikuwa naona video fulani hapo ati hao wenye ukam kukuuzia vitu kwa mata naongo amejipanga. Mse wa kwanza anakuja na kuuzia kitu cha kukula. Mse wa pili anakuja kukuzia ino.
Anabidi. Itakuwa mbaya.
Eh, mse anataka anakuja kukuzia tissue. Afanga na hivyo.
Ni gali. Na nanga zile za kuna best friends kiangu napitanga hivi ni mahindi tu niko kwa usawa. Zile mahindi fulani za usione hizo vitu.
Mhm.
Ukitravel side za western sana sana. Mhm. Asa kuangana. Basi zenyu kuko juu lakini mahindi nakufikia hadi hapa. Wakona mti fulani hapo refu. Mdunga mahindi kwa juu. Sono juanga kufika wewe rafu. Afungeni dish tafadhali. Mahindi na wangatua hapa msee. Sasa ukiiba ama uume.
Ni zile mahindi zenye zishapikwa.
Zisha roastiwa, zimeroastiwa. Mahindi choma. Mahindi wangadu kwa juu.
Gai.
Ah, shangaa, muna transakta jedo.
By the way.
Ukuchukua ya, zimechukua. Ah, yo msa nakujia kwa dani. Yo mahindi moja. So long distance no ni hizo ma distance. Hizo ma distance.
Utafikia kupiga nduru huko.
Ama ufikiria business idea na tujue na umecheka. Labda ushafikiria kuinvest huko. Inakubalika. Hii podcast ni a safe space. Unaweza share with your people hiyo business idea angalie venye iko. So mnasema long distance kama long distance kama unaishi Nairobi wewe jua tu wewe ndio suspect. Wewe ndio kuletwa makesi wewe ndio kuambiwa oh, I don't believe you wewe ndio kuambiwa hizo zote wale wa huko
Isiolo na Mombasa je
lakini kuulize unaweza date is it possible long distance does long distance work
see me had a friend alipanga na alikuwa na date from Nairobi to Mombasa the girl was in Mombasa she was in Nairobi
na mnapendana
walikuwa wanapendana but ata okay ilisha eventually though
eh wanapenda Nairobi to Mombasa na how often walikuwa wanapatana
same like in 2 months wanapatana like 3 times 4 times
wana okay coast ama Mombasa ama oh
dema lezenda
Mombasa ama Nairobi
dema lezenda coast mgaya na kuja Nairobi times zingine.
Eh wako na bidii. Ile ni bidii. Unachukua fio na kuona msupo wako alafu uende huko uone mambo imekatibi imegeuzwa. Na sasa uko coast msee. Lazima kwanza ulale kwake ndio ufikirie kurudi lakini muone huko katibi shageuzwa. Lazima kwanza ulale. Jiwezi rudi the same same.
Always rudi the same. Ama uende lodging.
Ah hii ni kunini. Lazima ulale tu hapo kwanza tu. Baadhi ama uende tu lodging. Me don't miss Germany long distance. Na kuna zile za Africa countries.
Oh kuna hizo countries.
Babe ni video call na sio Canada ina asubuhi Kenya ni giza saa 8 ndio nini Sanani unaamka for the love.
For the love.
Mi personally siwezi
Wewe zifanya long distance.
Unajua mtu kisha kuwa na vitu zake vitu kwa mwili vitu ni long. Like my vision.
Mm.
Then kama ni trick sana long distance. Kwanza general mambo ya saa hii, saa hivi tunaishi
tu saa hii. Akiwa unaitema uchungu.
Saa hii, right now, current.
The things going on right now, scam.
Long distance ngumu. Na fare imepanda, mafuta.
Lakini, I personally believe hizi vitu zinaweza work, honestly. You personally believe, yes? Okay, because kuna watu wamedit long distance, na ime work, na hadi wakaenda hapo wakakuwa married.
Bado long distance? Mwanarushiana voice.
Mwani ni Zoom. Ni Zoom wedding.
Lakini najua, long distance ni ma video call tu.
Ni ma video call calls.
Aki babe, I love you. Unakula?
But unajua kwa time kwa tunaongea kuhusu love languages.
True.
Kwa time. So like, by the way, we have a video on love languages. Mm-hmm. If you have not checked it out, please do.
Go watch.
Mm-hmm.
Go watch and listen to it. Love languages. Yeah. Tumeongelea kuhusu love languages.
So one of the love languages ilikuwa communication.
Ilikuwa ile not communication. Sisi kumeka vizuri but ni sorry tuna physical ile touch.
Kulikuwa okay, kulikuwa na touch, words of affirmation. Na kulikuwa na communication because ule msamia anapenda kule kutext sana, mwingine apendi kutext sana.
Yutu ni wewe tu labda msia kwa hivyo tu, I guess.
Okay.
Kuna physical touch, yundu lazima mkwe physical. Yasa ibu fikiria, una date long distance, alafu love language yunu ni touch. Ma video call tu.
Unashika picha yake.
Unashika yunu, yaki babe, sijui nini. Zile
brother zako.
Ganiza.
The leather high school.
Oh. Leo kiss Beyonce kwa gazeti. Mimi niko na Beyonce nimemazana naye. Rihanna tushakiss naye hapo kwa gazeti. Piga topo peke yake hapo safi. Don't joke.
Don't joke with this man.
Lakini
the bull.
The bull himself. So naangalia kama msani sisiolo. Na mwingine kwa Nairobi.
Hey.
Mimi kusema tu kweli sioni kama maybe watu wani prove wrong pale kwa comment section.
Awe wani?
Sioni kama ni ina work. Na tunaonana once in 3 months.
Imagine.
And we still love each other.
Hey, ile mbaya deep in it.
Hey, lakini hapo mkipata nanga.
Unapelekwa kwa fundi the next day.
Unafikia? Hapo mkipata nanga. Hata mwongeangi kwanza. Shukuli mautamu. Shukuli. Eh, pedo mekwaje? Usha maliza shukuli zako zingine.
Usha maliza shukuli.
Mi personally miss bado sija. Unless otherwise. Niko convinced that long distance inaweza work.
Okay, personally, I feel it as a work, like, if the two of you love each other, you trust each other, as in, real love does exist.
Unza trust mtoko Nairobi, long distance.
Kama, if he's given me so many reasons to trust him, in term, kuna njia pia at the end of the day, trust is and.
Okay.
So, like, atafanya vitu over time, to end up kum trust. Mm.
Pole una win trust ana win whatever
ana like,
win trust yako.
I'm pretty sure kuna msee kwa comment section say ako ina long distance.
Na tunampatia wasiwasi.
Na tukapa hivi tunampatia pressure. Hata mimi nimrudishie stress.
Tusikuumize sana, mrudishie stress.
Yeah, as in okay, me personally na believe in as a work if the two of you are committed to making things, to letting things work.
Kama ni fair mnachanga nusu nusu angalau afike this time, next time mtafika.
Na pia constant communication, like since ampatani, since you're not physical touching, communication are like the only form of love wenye mko nayo. So hizo energy lazima zimatch, to be honest.
Unjua kitu kama time nini, kama hiyo example ya Canada na Kenya. Time ni huko ni asubuhi kulijua example.
Ay, lakini huko ni mbali. Tuseme in terms of Nairobi Mombasa.
Yoni long, you have figured a long distance relationship. Yoni refu sana hiyo.
Yoni refu. Mko separated sijui.
doesn't make sense.
Aya pana. Sasa hiyo mtaonana hadi lini?
Cinema first time ma video call ndio zenu sasa.
Mlo umesema mnapatana once kama sikuku.
Once a year.
Once a year.
Ndio kuja hiyo mwaka hiyo. Hey. Yeah, ita inayosema ngaji itajulikana amekuja. Manduru, manduru. So hiyo sauti.
Nimeona.
Zoe hiyo sauti.
Itabidi zoe.
Mi long distance bado sijapata point yoyote ya itan prove ya tina work. Unaona? Imekata
well, kabisa. Unless tukue na real life stories then inazafanya uje na za work.
Nikiwa huko Kenya nashughulika na maisha yangu. Unaona sitaona mtu mwingine mwenye beauty, beauty lies in the eyes.
Yeah, it's okay to notice
of
beauty.
The beer holder. It's okay to notice
it's beauty. Okay to notice beauty, but just don't chase it. You know, like, because temptations will always be there.
Wango kwa Canada.
Ukunye dry, si chase.
Nitulie, wango kwa Canada. Nitulie.
Chill. Eh. Okay, Nairobi, Mombasa. As in...
SGR sikuzi mefanya mambu yika kwa fupi.
Mm-hmm. Uh-huh. Na plus pia like pia ukuwa Nairobi umeenda club, umona mdame. As in it's okay to know it. Uwe sema ati saati ndakua mefunga macho.
Macho hana pazia.
Macho hayana pazia. So like just don't give in to the temptation. Manifest. I am loyal. Iko jana video ya manifestation, go check it out.
Uta manifest hapo am loyal lakini vitu zitakusongea hapo mbele manifesting yako hiyo sikuta zama kando kidogo. What a deal na hii accident imekuja hapa mbele. We will go back to manifesting.
Na kuna tunatujue ajali haina?
Ajali haina kinga. Long distance call kwa long distance pale kwa comment section by the way you wanaweza elaborate how they survive there. Na cheki. Venye wanaishi hapo, venye how you keep your relationship, nini, jilabe mi kuna demu pale sijawaambia, labe mi kuna demu kwa Ethiopia nafikiria, shangana huyu, ata currency change by the way,
Walai.
Njo maisha kiwa ngumu, semeweo ni boza hafu uko Kenya, maisha ni ngumu, demu kambia mtumia sijui nini, haelewi, maybe.
Oh yeah, of course, hezi elewa.
Unaona, joko na in a different country, na story kwa ziko saa, maybe.
Mm.
Yana shangani ya aji ya una nini.
Ni ajua na kusachapa.
How? Na Kenya maisha imepanua. Mbebe vijini ni hata labda hata angalia angi.
Easy relate.
Mimi nasema long distance in terms of marriage.
Unja marriage unaonga msha settle down. Probably mkona watu hii. So of course if the husband goes to work in another country, sitabidi tupe mgoja.
Atakuja huko na familia zingine. Pako utachoka. Meet your, this is your other brother. Na huu mwingine pia ni ya brother. Na ule pia mwingine na ule pia mwingine kujani.
No, there are good people out here.
Yeah. Watu kuna roho safi.
Kuna watu wazuri. Kuna watu wabaya.
Just ka sura ya yote tena kuzulu. Ni bundles tu ndio nakushikilia.
Na talk time.
Mtonge. Kwanza kuongea kwa simu. Wa. Mtonge.
Sasa kama wewe bishte yangu.
Network isumbu we.
Wewe bishte yangu like sasa si the boyfriend alonga mamba sa. Alafu unchiki vile liko na like easy calls. Jiza 10 bob an hour.
Leave to video.
Iza 60 minutes. Sasa plan na bio anamwambia make sure umebuy a line. Make sure umebuy a line. Jile nikona, ile niko na offer. So yana buy.
Long distance bila pesa itakuwa ngumu.
Yana buy a 10 bob the first hour, the guy na buy 10 bob the second hour. Imagine walipanga wanaongea like for 1 hour 30 minutes on off. Wakaribu amalize the 2 hours.
Daily.
Okay, see daily, but sema like in a week 3 times.
In a week 3 times.
In a week 3 times. Imagine.
Buy leo, kesho na buy. Buy leo kesho na buy.
Ama zi, ala sometimes wana buy wate wawili. So you, the one hour ikisha isha, yu mingine, analipia the next hour.
Mimu jama na wachapela kwa comment section imaji. But komini, hey! Utaongea na simu itakuwa rafikia. Now this phone will be your girlfriend, not your girlfriend. Siju kuna nipata. Because through the phone do na muona.
Yeah. Through the phone
do na
communicate na
ye. When you lose your phone, you don't have your girlfriend.
Mm-hmm.
Sikuwa ya poteza simu. Mm-hmm. Siku tatu umepigiwa auko.
Uh-huh.
Na bezi mbona waliachana? Because haiku waka ama nini?
The girl kuja akimwambia ati I don't think I can do a relationship right now. I have a lot on my plate.
A plate gani? Akona a lot on his plate. Hizi fanya nini?
But alikuwa broken anyway.
Ili muuma of course. Lazima ge.
After that and Bob's what I'm say. Unamwana kichwa kidogo.
Ukoza fikiria tu long distance ya dema kwa mali hata network haishiki. Unajua kuna countries zingine like calls hazifanyi. WhatsApp call hazifanyi actually.
Wala eh?
Hey, kuna sijui ni Dubai ama ni wapi. WhatsApp call haifanyi.
So lazima utumizile international calls.
Sijui kuna app fulani hiyo sasa. Maybe wale wako Dubai. Niko sure kuna mtu wako Dubai hapa ana watch maybe. Sisi wenye tuko hapa Kenya tunasema za Dubai hazifanyi.
Na labda kwa like what are these people saying?
Mnasema Dubai gani hiyo? Hebu tuambieni maybe kuna there some country sijui ni country gani.
Mhm.
Calls WhatsApp call hazifanyi.
Ah. I don't know.
So sijui ni app gani wanatumia ngama they do normal calls.
Oh, but najua yo ya kuyase kukuwa na apps za phone calls.
Oh.
Eh.
Za kutumia data I guess.
I don't even know zinatumia nini by the way.
Eh, long distance shock to your life unaweza chilivi bwana wako anakuja na mtoto mwingine venye tu nimekushow. Kwani utadu?
Yani very very true. Very possible.
Eh, jua zamani tu umekuja once a year. Ati I'm dating. Am I really dating?
You're not dating, you have a family.
Okay, that's not really long distance, you're dating. Na kuona once, if you didn't kuona once a year. Once a year. Ama once in 5 years kama ma MP wetu kuja kupiga campaign. Tunaonanga tu once alafu wanapotea. Unacheki. Wewe na MP nyinyi na ma MP mko hivyo.
Same WhatsApp.
Unataka kuniambia tu ati mambo itakuwa tu sawa.
Mimi.
Hata wewe tu.
Sara sijin seme nini.
Mambo itakuwa sawa kweli. Sisi ni kama itakuwa sawa.
Amekuja na watu wengi.
Ah, hata chana na watu wengi.
Aha.
Once a year tu na kucheki after once in 2 years.
Once in 2 years. By the way, I feel like if you're in a long distance relationship, ni lazima you compromise.
Mhm. Anasikia? Compromise. Like, guys, there's a new term, compromise. We are compromising.
Like there's no way unaweza kuja kuniona ati once after 2 years.
Ni kama niko Canada purity.
Yeah, you make time for me. You make time for the things that matter. Let me start preaching. You make time for the things
kama
that
Canada,
matter.
Canada sema tu country fulani walipiga lockdown. Mm. Akasema watu mtoki nje.
Yeah, kama kuna lockdown okay. Lakini kama kuko normal unakuja je kuniona after 2 years.
Eh, long distance bila pesa itakuwa ngumu.
Itakuwa ngumu. Plus unakwenda kwa Canada bila pesa?
Si labda
una fly na nini?
Labda nasoma.
Oh, kama ni masomo hiyo ikae.
Siko Canada bila. Niko hapa kando yako. Unaona jana. Mimi siko Canada. Niko hapa kando.
Nishakwenda my feelings.
Niko kando yako surely. Ama niko Canada. Ama tuko Canada na atujui.
Wewe. Hebu check around.
Tuko up of media.
Mhm. Nilikuwa nasema.
Hiyo story ya wanafaa kukucheck after.
Oh, eh, like na okay, kama ni student honestly, hapo hivyo there's no hope. Mm-hmm. But kama ni msia na work.
Mm-hmm.
Unacheki na alafu ameacha family home.
Mm-hmm.
Ama hata kama ni girlfriend. Mm-hmm. Na and he's working. Yo nafaa mm-hmm. make time akuje. Because he's probably earning some good stuff hapo.
Mm-hmm.
Kwa ya lena Canada, apata the same person apata in Kenya. Basi ya rudi tu Kenya. Asafe huku basi. What's the point?
Akikama na come for 1 month, 1 day.
Na haja kama mekafunga.
Oh, na temeja, haja go through.
Haja
kafunga fiti. Ama tu wewe tu provided ako hapo.
Like akuje tu anione. Just come check up on me.
Mapenzi ya long distance itakuwa ngumu. Mio ndio. That's my parting shot. Mapenzi ya long distance itakuwa ngumu.
Mapenzi ya long distance ni stress.
Wewe unaionaje?
Mimi for me na feel ni possible.
Uh-huh.
If you are committed, if you want it, you'll get it.
If you're committed to hiyo nini? Sijui kama umeelewa tu hiyo story yote.
Sinanagia.
Nairobi na napiga anga sherehe kila siku example.
Mhm.
Huko Isiolo unaona ngatuma ngombe. Do you think we're in the same nini?
Situation.
Na bado ati we're in love. actually love you more. Background to nima more.
Well, miss taku support. Miss sikuji club yako. Nope.
Auta bora mambo yangu.
No, nana.
Anyway, that's my parting shot. Mimi nasema tu long distance is a no no to me. To you?
Okay, for me personally it's a no. But to people doing it, keep doing it.
Anyway, yeah, maybe kwa comment section. Maybe watu wako wamejaja wanzoambia pale kwa comment section. Tokelezea. Tuambie it has worked for many years.
For real, yeah. Tuambie how you and your boyfriend interact, ama your girlfriend. Like how you make things work ni vabari yaone.
By the way, maybe natuwa jenja pia, that's a good question kuuliza. Thank you so much for watching.
We're done. It's a wrap.
Thank you so much for watching this podcast and for also to listen. Na pia kuisikiliza kwa masikio lako.
Mm-hmm.
Thank you so much for watching. Thank you for Uprop Media. I'm to sort space na hii, the audio and the videos. We are very much grateful.
Yeah.
I'm to provide and produce very quality content, very good content
that keep, you consume. Mm-hmm.
Keep on subscribing, keep on liking, keep on following us on our social media pages.
Hey, Kingereza. Manu. Nakwambia leo. Ni t-shirt tumevaa. It is this t-shirt. Hey.
Man.
How do you maliza sentences mbili hivyo?
Shocking.
Surprising.
Thank you so much for watching. It's your host Barry Oscar, the Manu, the number one supporter of the number one team in the world.
And you're pretty, babe.
And you're pretty, babe.
Purity Karanja.
What's Manu?
Many fun at Manu Nashinda.
Thank you for watching. Till next time.
Till next time, guys.